RFI.
Kombiron.
Kombiron.
Jam nyalli mon fulfulde on calminami kubal on manam on mantama on nyaganama moddiri nen ka geno ku gido mon sakike mon ay setori jodi halirde le min garte mon kadi kabaruji men fono gowden wadde ire fi fulfulde kala asay e alam walle mbiyen aset e alette e lere goto nyaloma franci revi 13h koy weyu senegal so tawi ko kikide onon padi yewtere de e deri joyi feccere woni 17h30 e demgal tubankore yuppi yontere nde ko biyeteeɗo Diariato Sall o noon ko jayni yanke taweteeɗo ɗo e leydi Sénégal omo gollo e habrirdu ITV omo waɗa yewtere wiyeteede minjoji ko debbo jontaɗo darniɗo leñol woni koɗo yewtere ko miɗon jewtitten ko haala aadi e cosan fulɓe sa jolama mbiya fina tawa fulɓe holko addi rewɓe fulɓe ene tuppo holko ɗum firti hono waɗettuno Diariato Sall ma jaabo e namdude men caggal de keɗiɗen momen keɗo ko gollitiɗo men Boly Ba addani en yewtere nde hannde on tini kam mataw kabaru to leydi Amérique woni dowlaji ɗen tuɗi e hono o suka gorko biyeteɗo George Floyd mayri e juuɗe polisi seppoji mbaɗi toon oɗo saaha toon Wuli Diaw to leydi Mauritanie ne ko way noon waɗi hewɓe kolliri mette mumen caggal wargo oɗo suka biyeteɗo Abbas Diallo ha ɗo e leydi Sénégal yaɓere waɗi tudduɗal jaaɓi hattirde Cheikhanta Diop Boly Ba ma artan en hen so ɗum ɓenni men keɗo jiyanɗe moon WhatsApp e timmode yewtere nde men paa Mauritanie heɗade AMD Liya yonta men rewro yewtere ko miɗon alam ji ɗiɗi lewru suwen hittade ujunnaji ɗiɗi e nogayi woni ɗo fallu uddi damal ngal ɓennen
juppuɗi yontere
musibɓe on jawtama sanne sanne yuppi yontere men hande e yewtere ko mbiɗon ko notirtoɗo e inde Fatimata Sall kono o ɓuri andirede walla o ɓuri lollirde ko inde Diariato Sall o debbo noon ko jayni yanke omo taweteno saaha radio télévision fulɓe omo waɗa jewte hen goto ene wiye nder galle goɗɗo kadi hayyoma bandam oɗo wakkati noon o tawete ko to ITV omo jolna bandiraɓeɓe yewtere wiyetede miijoji ɗum foof koye ɗemgal fulfulde ko o debbo daraniɗo leñol gurtinɗo aada e cosan fulɓe fina tawa pulako bismotoɗen e dingiral ngal dingiral ere fi fulfulde Diary Sall ɗum noon a salminama a jeɓɓama e yewtere ko mbiɗon
assalamu aleykum mi salmitimo no fewi mi juurimomo mi dañi weltare mawde ande kadi huccidirde ma taw ko intervenir mama garɗa ha namnadimi ko yewti cosan fulɓe fulani en e traditionnel mabɓe ko ganduɗa ko tirwas wiyete to banggal tubankore tirwas noon sa ƴeewi ɗum woni tuppugal halpulare en mbi tuppugal ɓe mbi tuppade ɓe mbi sokade nde wonno fulfulde ne yaaji
fulfulde ko mbiɗon mbiɗen enen de ko holko woni fina tawa fulɓe holko woni cosan holko woni aadi fulɓe holko woni pulaku sen mbi cosan e fina tawa fulɓe ene heewi mbaadi kono hannde cuɓiɗen ko tuppugal saabu ɗum ene jeeya hannde ko waɗi rewɓe fulɓe ene mbiye ko yontaɓe holko addi tuppugal tuppugal hono wayata e hono waɗirte holko woni fandare muɗum ko ɗum min ganyi annude e ballal koɗo men Diariato Sall mi haalana on noon omon tuppi tuppugal joɗɗam o wonno ko boɗejo noon nana yoɗi ha may Diariato namdal arwane nde woni holko addi tuppugal holko addi rewɓe fulɓe ene mbaɗa ɗum
ko gadortomi sa ƴeewi guila e américain ji ha e tubakoɓe hayso ɓe mbaɗani tirwas e nder tuni mabɓe aɓeɓe mbindu ɗum e ɓalli mabɓe wadde firti ko cosan ɓoyɗo e nder ɓiɓɓe adama en deuxièmement bandiraɓe halpulare en mbaɗi ɗum fabriqué ɓe mbatti ɗum tuppugal moderne hande jiya neɗɗo ne waɗanno suumi tuppo tondu dow ndu e lesndu fo ha hawra ɓeɗo mbatti ɗum wadde jaru cigarette ni ɓe tuppo toni lesguel seeɗa ha hollira kamɓe signe oɗon hollirta oɗo paɗɗo ɗum ko debbo pullo koye culture pulago o waɗiri ɗum kadi o jeeya koye hinde fulani en golɗon leñol noon aadi mabɓe ne wayni e nagge ene wayni e mbaalu e mbeewa e ngeloɓo e puccu e dendagal animoji guroji ɗi less asaman o foof halpulare ne jogi hen ko ornata galleji mumen kala ne jiiɗa pullo jiya nagge ɗum taki debbo pullo foof mo jiiɗa so sokaki tuppugal makko e tondu omono soki e ɗakkude walla mbowaɗi ñasanɗe makko ɗeɗo koɓe mbiyata ko 11 français ji ɗi toñirtaɓe toon mbiya toon sénégal naɓe wonɓe toon halpulare en ɓe mbiya ɓe gandirta koɓe halpulare en ko 11 uji mabɓe ɗi halpulare en noon ko teddinɓe ko wiyete ko culture mabɓe oɗo culture noon yehino ha wonti aadi holno aadi o sifori par exemple dabbo tan hande la nouvelle génération et la nouvelle technologie ɓe gaddanimoɗon hande téléphone yetto application kala ko faare ko ganduda ko nara e réseaux sociaux ji di ada wada connecté hande sa jogima téléphone simple a ala WhatsApp ala Instagram ala Facebook ala RFI ala dum do mbira an ka wonani aduno wala aduna woni hen kona anda ko woni hen kambe ne be jehi na ha tétoise woni tuppugal yolori non der mab sa woni jeune fille tokosel ada yaray âge 11 à 13 ans sa wadani dum hay sa defi arhay ad siw gijiraabe ma worbe fedde ma worbe jabata yarde berka tuppay kambe mi jarata atay mboyni be jihabe batti dum e pijirloji mabbe boome sagaraabe sangane jamma jengar abe kongo buubaaje sabreji ne kongo panuji boluji abe jimo jimdi gilli abe jimo jimdi jokkere endam abe jargondire koy mabbe abe jarga aynaabe mabbe aynaabe ne jarga boomi di ne jarga semebe ne jaara waliyaabe ne jaara jinnaabe be
jaari an nyande tuppotoda wono yaruno hol tuppube ma hol ko be tukutori non de be tuppatma
so tawi hande a lelinoma ado tuppo maximum malel hedde 2 heures de temps 3 heures de temps ha 7 heures de temps ni sans départ e labbo mo ganduda o koy hindi pulagoje ya ko kanko tuppatma labbo o kadi ko pullo wonata geede no fette chili no wadi ledde eddaaji kewdi no tuppire mucciteeki kono non sa jeewi lawbe meden kewbi dum wadde ko meselle te hunde hawnide abe jogi sirluji di be jangar be tuta e geede walla be tuta e mesalal gal hay se gal yuwi mangal wattama haydara so be pari be moccat dum be pasna dum ha toke de iwa don gandirta fulbe ko jom gande en so be mocci dum sada lelo ada tuppo jinnaada ma gorko son wuri walla jinnaada ma debbo walla gorgilabe ma ben garata kufma lela da e koyde labbo so mo yima o yimantuma ko jambarebe bennube e yoma ande tuppima hulani ande a wadi ko bibbe bamma en fo badani ande a wadi ko tanirabe ma banno o mo yimanma ciosanma o mo siftinorma ciosanma mo tawurda jinnaabe ma e generation ma o sa ummi ma do lelida do sagara gorko pullo jogido ngari addat jogido balus jurat labbo be ngadda gawri be ngadda nebam sirmi be ngadda jawe kangi be ngadda kortone kaajaade be ngara ngadda wutteji be ngara ngadda kalisaaji enen ko dum ganduno den tuppugal gal sada lero hakke Allah weltarnde hen gor fuf dañat weltare dum don non tuppugal ko hunde wande faayida ko hunde mo ganduda ko sign kulbinide fullo kala do dari e mondo sa yimbor a ala ni sikitaare pour namnadem kanko ko dum woni carte d'identité makko kanko dum woni passeport makko ko international
ko dum woni carte d'identité makko jariyata en ji tuppugal en hiwi mbadi won tuppobe toni di tan won be ganduda tuppata ko dakkunde tan wonbe be tuppata ko hunko go fof ha hawra holko addi tuppungaaji di kerti jari
kala da njaada sa yitana be mbadi dum so pullo mali so pullo guiné so pullo adma so pullo masina so pullo futo jalo to way wonde fof so pullo mauritanie so pullo gambie en gor fof kadi en der traditionnel mum en jogi façon mobe tuppata be do tuppata ko sedo be do tuppata ko fof be do mbadata ko do ngadda ha do taw yettata ko dum don non saabi ko traditionnel mo ganduda hande la nouvelle génération be gacci dum sax be kewan dum wadde utiliser déjà so be jib baddu dum be mijito ko yumma ben wala tanirabe ma kono be kewan dum wadde be biara matam sa wadi dum an ka do jeringi a wona estar wala estar wawa dum wadde wala sa wadi dum be bi dum do ko ciosan mama men wonno me minmi ala ciusal wadde dum be vrai no musi seda jambar tan way dum wadde sa wona jambar a wawa dum wadde me non ha joni kadi aussi no heddi be ganduda ha hande kambe so be jibinama be tuppoyto ko aidi mabbe ko hunde mawnde no feewi bingel dewel gel so yehi ha dañi dubi 11 dubi 12 ha 13 ha 15 ha 16 ha 17 o yato taw e labbo noddo dum te labbo kadi seri ardata ko teddugal so mo hota kedo nawtat jewdi e on sa ha sa tuppima a dambori une semaine presque balde jeedidi wala jeetati ana wada kadi ko buri dum don kadi sa dambe no jogino safrirte dum don kadi ko goddum men garto hen kono kam yiddi wiide maran tuppugal ko traditionnel fulbe no parnortono dum yehi ha wonti aadi e der gurdam mabbe wonti aadi e der culture mabbe woni aadi mo ganduda hande sukaabe mabbe nana usto wadde dum kono ko aadi burnodo yodde e finatawa mabbe e bo burno wadde respecte
jari an ka tuppido holko wanma tupade haali dum joni ko hunde namdi ne ciusal
ey min di tuppotomi ne bore yarano e dubi 11 komi cukulel mais komi jiido bibbe baba min ne lili gijiraabam e heccube min ne lili no bar bi mami lelo jinnaabam noddi kam namno kam sabu tuppade hulo ko hunde no yejjitaake e nder culture mabbe kambe way hono cukulel dewel ngel suwa jombede juura ko kondi fergito daña biddo taw jibinaane dewgal tuppade hulo ko dum be jettiranno dum koy mi halanma ko seriye wondo ko kalantumaami ko barke cheikh umar al-futi utal so tawi a tuppima huli e mbomri pullo jibinde taw ala gorko dedon gacci a wondaten ha taniraabe ma kambe fo bitinat dum kala gardo wiire ko kaari lelinom do tuppim huli sagataabe worbe jallete babira ma tikkantum yummira ma tikkantum minde tuppuromi de ko mi cugulel te odon asmo tolnimo lelade ha tuppuda hedde 7 heures de temps walla 8 heures de temps de lele koyde labbo ina soxma meselle no nyodje hen fimbi fimpo fewndirto ko podde aden dum wona debbo fo susi dum kono non so tawi a felliti a lelima ada andi dum do ko ciosanma ada fibi hen berne ma sa lelim bayta kono maydu ni jungu ma dillata koyngal ma dillata haydara dillata ma tay wona berne ma de so be pe hen kelle sa tuppo de gorgilado ma walla yumma arat fiyan ma kelle abe konga abe ngama abe pije abe ngulla abe luko awlu be no luko wamba be no kodo ndamirine kirse gayina tappe ne lele sa pari edo leli dado gorko fo poddo mo resde ko nyanden jamatma nyanden gorko pullo addata ngari wala adda jawdi wi a hande demi somtan bo kanko dewo mon leli mi juri ngari ngande ko ko min habbi hen tekkira sabu tuppi mo hulani bo yidi sa pari nyanden nyanen jaltoita ha tondu du selli nyanden jamal gal wadata valide
no foti balde wadata haade mum sellude ni
ey mi artino hen nani bimi no wada balde jeedidi ha balde jeetati no wada kadi no ya ha 15 jours woni balde 10 jours sans départ e ballidi sabu bandu no wadi balli bildi no wadi balli ka sans départ tan e jijamma wonbe ganduda ni hedde 3 jours 4 jours tawta ko tondu du wadi kobji hoptima tawta ko tondu du arti place mum hayso woni kono waggidi ni mais non ko traitement mawdo sabu sa tuppi ma yurnita ko terde ma a yira kadi baldu do jom galle mum a salminta kadi baldu do jom galle mum a yaltata kadi hakkunde himbe ka ko e der suudu gonata kadi ko mo wondane gorko tan arat salmindem ko hunde tenjunde ne fe pour rentade dum bada respecter mesureaji kalaade hendi c'est un peu difficile
tupungal wana ko webi ene namdi ciusal wana ne dou fof wawi dum wadde mari ala torra cede
si ne wadi danger parce que yimbe hanki buru sellude yimbe hande cellane ar ye cukulel toksel taw no wonde cardiaque wala no jogi maladiji goddi hande so lelimo musse ko wawa dum wadde désert so lelimo no way gañamo hande fonu fof kam so tawi risque gonde hen tan woni kono no firute no ni den en tupirte no ni joni par rapport yimbe be joni cellal webandi sabu yimbe be andar jibini ara wonde refi ayi berne ma mettata ayi so giyal yimbe biyaada may so jungu ma buti biyaada tampa me den wayana non mi anda non ko tekri bele ko sans départ produit yimbe badata be consommer Allah andi holko naati ba limbe me yimbe joni gona sellube pour lelade tupo c'est risque mais hande non be bayli dum be batti dum tupungal traditionnel ayi hatta mersema jeewa tawi ara wawi dum sa yete mersema jeewi a wadi consulter handi bandu man sille ala ko gonduda wondane cardiaque wondane maladie goddi badi grave ina wadi do clinique aji di ganda sa wala ma sa yeto na tupo ta sokot tawata tun ko be to sokannobe mbe na bare meselle egge ko ben tan kadi tawata tun kon non be pikirtum be ustados musiki a tinata hen haydara lelada mbaden da sa pari ummada mbada traitement ha sella wadde firtigo tetuwaso way tan kono yaade nyoto juwe jungumu wala wadde fidiendu mun ada ye yimbe hewbe no badno ko dum don tan boni kala e kelteru mu
jari salla a jarama
merci on jarama
ey ko mbidon non eni jogi aadi kala gardo doftirten dum ko jimol wadde doftiren ko do men advice o yimi pullam
mede yidi weltade wanata so wana pullam bado Jingol jimol ko anto bada wonde ko mi pado
Mede yilo jam to iuri yemi funnangi tweni min diuri Gitam dum di ko yodi pullam juri arde keneli belli bimi jam dori andira ko choftal ja fina dado yilo ro ko duaw ko bida foko bado ngado damo danato ado ma finde ufte ya hajere rewnen saginde gorko woni jom galle kono pullam debbo ko jamme galle mo hokka mi dole si forama debbo jom golle balle
mede yidi weltade wanata so wana pullam bado jingol jimol ko anto bada wonde ko mi pado pullam kay pullam pullam kay pullam kay tamam pullam kay si forama kedi jam pullam
so yimo mi welto sinno ko sagam yo waktu jindarto
You know we yomi ardo so mi mo ha jom bona mi tarto
pula mara jeo ten tin ne chodo bismillah ma batu ndo ko wai kodo kuno musma batu chedele ngodo to ngonda fuli hiri jam don ne hodo
mi welti my gede ma mi yani hono ma kate dindo dine ma ana wadi for de ma mede yidi weltade wanata so wana kula mbado
Pulam kai, 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 pulam kai,
wadde ko yori jew ciosane nangi dum golla kile pude la mutala yi gandudo fodde mum kala hala jaltu ko hunu ko cikaraaw nangi dum way hokkude ma wadande ma andudo mo yawi dum
kajom gache kersa salam bi me amado mine ye wende mi andu no are wado Dakundi baleri jalanam jomni jedane je mosanam dakundi baleri jalanam jomni jedane je mosanam
ni mami fondo wuche don yitere ana wana puchu kanye labungal teker pulam so mose ni masede yigi tatiker teddi chalminali ala ko fote moyere
mere yini wenta de wana taso wana kulambado je ingoldi molko antu bada wande komi pado
en jokkat yewtere nde tiagal ni misbiden jariyata sal en garat e ko gollidido men addi e yewtere nde hande mi haali dum nani ittitoode de bandiraabe hande racisme walla lenyam lenyamaagu heewi e windere nde ko dum haalete to Amerique France Mauritanie do Senegal non gordi sow e wondibe mum badi yaabere dudal jabi hatirde Cheikh Anta Diop nyane nay e liwru darinundu ngam hollirde mette mabbe to nyange walla waawnere e do balebe kedo doni o do gorko Boliba ba hala makko
wargo George Floyd addiddi lere e jiber hande aduno hebe ko liti hen metti mo men e der dum leedi Senegal he dan hen tiagal almobi wonbe tuddudal jabe ha tirdi dinti ngam waddi seppo taw non ko e gartugol gordi sow bo jangdi mum fati e demgal anglais taw ko e binal dawlaji dentudi kam e caraibe om artan en e mujibo seppugo
hande non min noddi aduno fof min jidno ko yaade ambassade etats-unis min badaton dental amen min kolir metti amen e ko kewi ton to amerique ko kewi ko ko kewi partout à travers le monde yimbe balebe ina tampina tan ko be balebe hondi fof ina jetta ina fawe e do mabbe amerique hande ma won duubi temede nay pawdi yimbe balebe nini ton mbare be kadaama fodde mabbe be kadaama jeyede e der aduno minen non etidjanji do département anglais fambe civilisation américaine lirbe defte humpitebe e ko yare états-unis hande min noddi yimbe be belma bengar min daro min balla harende me gannanda hore ma e ben bende ton to États-Unis min kollabe harinde wona hebi tan goni hen minen do e Senegal do e Afrique bede min dari darnde wallude yimbe balewe be kala do be bay wonde e der aduno Amerique Europe Chine to lesde le Arabebe be en kumpaka hono yimbe balewe be tampire e der aduno gelo puddal hay mutal yimbe be en ngandi be pawi hen gidi surtout ma nde do mayde ngandanda hore ma George Floyd en warande do e Minneapolis to Minnesota Amerique
15 di kank George Floyd ko tiagalando koni ko be nay pawi e makko jungo nyane no gasi joyi lewru me hitandi ujina didi e no gasa to Minneapolis goti e mabbe initirtode Derek Chauvin ko kam tigi yobi fitandu makko gordi sow arti hen
major de Floyd ahore man nate boutique ina sod wayna attay o wiyano jogi biye $20 mo fo biye dum don addani dum police be njaggi dum tongi dum hen goto mabbe jetti hofru mun fawe dande neddo o neddo on woy ina noddo nene mun ina hori fofde waawon minitaaji jenay ha on don watti may don adandi dum don koko burti me on don injustice koko foti hokkude
ko ngan wargu jibini halulaji kewdi hande e de wonno dum jeggira ko lenyam lenyamagal ngakende potal a joni kanko gordi sow o noddi de nangala windere balebe no be den tat be gon habbere wotere mbele de cadeeli ina ngasa halaba be di he o wadi e rango e lamdo leydi dolaji din tudi amerika da yafno to balebe be
pour hokku non medde min bada appel yo yimbe balebe be fof den sabo dental gal adani yembe be dandi ben don police be nay be njaawi riweede e on don police dental kay addani yembe be dandi ha on don tugunoro hofru mun e George Floyd ha wari dum o jagga o soka dobi nogasi joy e gadanal
tambe ni etudianji di wala almobi di lobe e demgal anglais rentubi hande tuddudal jabi ha tirdi ngam yubindi ngodon se possible hollidi metti mabbe tugude waktu jije nay e fewi waktu taw non ko yamirore e recteur mbo tuddudal jabi ha tirdi Cheikh Anta Diop yiddi mabbe non ko yo portal won e adun o
Boli Bah a jarama onon ni sakiraabe hol ko bidon e dum mate hande neddo en haani warede walle torkinede sababu ne tan nguru mum dum en foti wondinaala hol ko bidon
erango
Assalamu alaikum RFI mi wiyete Alhaji Ibrahima siwtido ha Kamaru mi nyaganake ma duwaa mi jutima mi jurima kubal e kibbal
RFI fulfulde on calminaam on joranaam ko min Musa Sow jaado département Linguel commune bo Tasker Forest no baleb en bardeneen hande e der leydele hin mus e jere hay noddude fedden ganan do horma ko fedde darni dum ta ko fedde himi nandirbe
wargoji balewe rassisen be dum balewe fonno horul ngonne do gore en dendane sen dendin en goni ne do gotan tarel batta ta hay gor susa e gor yawra ko ko en dendan ken saribe mi Musa Dembo gaji to goller tudado do kongodo
ko mi musiddo mom Muhammadu Diaw balde jiado lesdi Guinée-Bissau wondo do e Mauritania e capital Nouakchott si yowidi e halde waraabe burko be baleebe do e Mauritania e kadi e leydi men Amerique dawlaaji rendudi hino musi kono non ki dayi baleebe dañani jam e leydi de baleebe laami si baleebe walaama ko musi e leydi de boleebe laami baleebe heewa ko heewi halde hen labta yen jogi leede de baleebe tigirigi ardi kono liberté ono manki yitaade hore mum e den don leede de manki
calminama RF fulfulde ko mino Omar Sall jodimi ko leede France baleebe fof poti yidindirde koy mun en taw bodde jog baleeje fof foti aduna baleebe poti waadu jortude hujjaaji mudum en baade justice en wood
odo wiite ko ndikiri ba jodi do bakkel Senegal ya wanande ko kewi Amerika ko wanande baleebe no marete toni e kadi no be dillirta be kolle be gondade en ni ko ni tigi haani waade yimbe tigi gondi tan cadeele badata kon men heddi non so rawaano ngataani ngurani tan laaji mu yabbe ene weli men ton non e gedel gotel ta Amerika to wode be baleebe fof so cadeele badi kala hen heppe cadeele kam fo be dardot min kam dum ne weli men Amerika
jiyande de mbadi fayde mbadi na fore sanni jokke nerde de ko wokal tan badata to WhatsApp to mi siftina numero ko +221 77 267 31 31 uni soctor de Lady Senegal Haydara didi go pawa hen jedidi didi jegom jedidi tatigo
nannan tingona gonga e der yontere
ewa en kebi hanki wajo tingo docteur Amadou Sow o chafrowo to l'hôpital Madlaboul Fawzeini o hali wide nguleke en hada bi nyaw covid 19 laide wana hala seluka hande nam dalgal woni mate jom groupe aliru en dadi nyaw ngu kedo den holko jabi
ti virus o anda nguru anda dubi anda jogido anda kadi mbaalawo
umbido e ko fewti e coronavirus
Docteur Sow asalminama min jidi andude hande mate jom groupe aliru ene dadi e nyaw coronavirus
il faut pas mettre virus o anda nguru anda dubi anda jogido anda kadi mbaalawo ko fof poté hem biiten sa comme virus mo ganda comme démocrate accañ hay goto accañ jogido accañ basdo accañ baleje accañ hay goto donc kon don hal aussi wiite hebata baleje il faut bandira men paham ko laya tan mo ganduda ka gele idan ko laya be ganda famañ virus o ala mo acci
waddi ngol kongol holto iwi holko wadi yimbe cikki jom guru baleru ene hisi e nyaw coronavirus docteur
eh dum kam han tawde Senegal hebi dum no firtim wondo nyaw o yodiri ko Chine yodiri ko yimbe ne wiite non ko hebata baleju me han ndi Senegal limore won hakke ujunere e ko fawi han fof ko balebe ala hen hay pouba goto ala hen hay bodeji goto
docteur Sow wadde hol ko tindinta hen sen jidi rentade nyaw coronavirus
wodi han ko foti jaggede o do nyabbo woni dum don woni han ko joga ko taw woni ko neddo foti rentade woni ko wiite ko geste barriere woni kuuteren laabal non gile juude men gile jese men joomum rentode salmatirede juude mum sa yalti ha arti soodo juude mum diyam e sabunde jaraaji bom wite ko gel ndiyam sabonde ha juri makko laa mbaden maskaaji meden so en joodi ma yimbe burbe dido burbe tato mbaden maskaaji meden so heden gonay autoji so heden danno so heden jalta bo dum don han hina holliri kam hina en waawi takti nyabbo waas en hebti
laabi wadde hay goto dadani sen baawi teddinen den torde de gardinen laabal e fofo kala e mon tindo bandu wulndu walle musoru kala e mon dojjowo dojjo yorko fofangu sattungu ko adi en yaha suudu safriddu yo noddu e tongode de yobetake hay tiedel gotel ko 36 061 to Lady Mali woni tati jegom ndiga jegom go so tawi ko li Senegal tongode de ko go joy woni 15 Mauritanie ko 11 55 go joy Gambie ko 10 25 go ndiga idi joy Niger tongode de ko 15 go joy Burkina ko 35 35 tati joy Ewa dum woni numéroji kokkiradi ko nyode dum bandirabe
RFI
en bennat hankadi e damal meden fulfulde faminiinde dum wayri no wadde kono hande en duttoto wagadugu cerno Issa Diallo ol ko addanda en
ayyo hande en kala hala inde yo hala golla
Issa Diallo dum mbiyeten inde dum mbiyeten gollal
mi nani ko yamuda der fulfulde na en jogi ko wi'ete inde na en jogi ko wi'ete gollal so mi haali mi wi'i Sambo Fembi Yero Sambo yo inde Yero du yo inde Fembi wana inde yo gollal Fembi hollata na gollal Sambo ko Sambo golli nder haala gollal na holla golle na holla fa hande ngaadi so mi wi'i fulfulde na tiidi fulfulde yo inde tiidi yo gollal gollal kabbo dingal e ngaadi fulfulde dum won no fulfulde wa'i en timminira ko holla ko gollal ma ngaadi ma ko nandi non fu yo gollal inde tirte
a wawi waddande en honoji inde e gollal
mbonga hettina so mi wi'i Sambo hei leggal Sambo yo inde hei yo gollal gollal na lato inde hono hei leggal lato hejere leggal hejere yo inde hei won gollal
ndelle nder hala dum yo inde dum to yo gollal
non pay so mi wi'i Sambo hoti yo haala kootol Sambo kaalumi hoti yo gollal kootol yo inde
Issa Diallo waddanen gollal nde kokka en inde nde dum habbudi
mi nani mi jabi ndelle hettina so mi wi'i Sambo feni yo gollal fewre won inde so mi wi'i Sambo heggi yo gollal hejjere won inde
Issa Diallo dum non a yettama bandirabe ko adi eden timmina yewtere nde en payan Mauritanie kedoden les messages du bled AMD Big César yonta men
So never back down we keep our body your drum and cool les messages du bled I am in the building let's go for the fight Sans voix, tel que l'on vous nomme Comptez sur YM, vos messages nous sommes Keep going on, conjugue d'Akala, vas-y donne Ready for the fight, go, nous sommes pour drop or ride Ma société en pleurs, de la haine dans les cœurs Les messagers du bled à la chasse des sans-cœurs Qui nous pourrissent la vie, j'en ai haut le cœur
fulde ko dum uddata ko mbi don yuppuno yewtere de non ko biyete do jariyata sal o arti fina tawa fulbe tupungal woni sokade sa jolam hettaade yewtere de anata to karolaaji kesi di tan mbindaadi do karefeje we tobere refi tobere fere sa ronki hebde dum ton fere kadi ni wodi nat play store lomba ino dirgalma application biyete do pure radio ko p ou Re Radio. So tawi non an cokluda ko addude yiyande ma e tobbe de ene wona kadi numéro ko Haydara Haydara Didi Didi Go dum woni sortor de Lady Senegal pawa hen jeedidi jeedidi didi jeegom jeedidi tati go tati go edem gal tubankore woni 00 221 77 267 31 31. Kadi fof non bandam ardin indema sarema kalamijuma bandirabi min jetti on e hedogol min jetti on min jarni on jetten kadi nyamowo nyebbe keddo e karlagal gal fallu so Ibrahima Ba kanyum ene jam ko pofto yido sedetan onon ni bandirabe on jarama yo genoren